kichwa itawale ya nilipo wazi mina tanga tanga Urugu kwa mita, wala kuna pakulala Najikonga jena shindwa, oganzi Wanita chokora, kula kwa jalala Najikonga jena shindwa, oganzi Kumbuka miroho inaniuma na nashindwa Tambu mie Ae Manzi minilie Ae Mwona nisaidie Ae Oho Ae Napata tambu mie
Tambu mie